alinambia nikaoe nyumbani, sasa yamenikuta kwa huyu dada Kalunde. Kalunde amekuwa kila kitu kakijua, na jiji kalishika masikini Kalunde. Nikaoe nyumbani, sasa yamenikuta kwa huyu dada Kalunde. Kalunde amefua kila kitu kakijua, na jiji kalishika masikini Kalunde.
mtoto wangu Kalunde mama, ewe mama mtoto wangu Unatia aibu, ewe mama mtoto wangu Kalunde mama, ewe mama mtoto wangu Unatia aibu Ewe mama mtoto wangu Kalunde mama, ewe mama mtoto wangu Unatia aibu, ewe mama mtoto wangu Kalunde mama, ewe mama
Joni mzee wa mchikichini
Amadharani
Aleilala wanasema
Amadharani
Wanakandaya anasema